This music.
Yeah, yeah, yeah.
Oh, no, no, no.
You're at Johnny. Stand picking booger. Rastafari. Supreme. So three vampires on the bill, bill. Bella. Take over. Take over. Bella po.
Papa tau ku pampa mina. So, no, no. Ni mangala chabe daily ni kumbuka pali we we. Kapwela liti da mama daisy ya paka sikuona na banzanga bonse bana ya mpati kisai baby maria ine ni makuye wa ine day to day usemane wape ulilibe baby kiopato baby maria ine ni makuye wa ine day to day usemane wape ulilibe baby kiopato
buga. Ukweulini kazi ni mfaka kumotima. Nodifikila ufuchi kondi chopima. Ngati uniposi ni ngafu newina. Ndiwe unapanga topi yanga na zina. Maybe uza nivela mwani nika imba. Motima onga jonsi mandi umavimba. Mulafu tifuni kolimba. Unachape unaenda na mimba. Sini ziba mwe unkalila. Noposha na soba poya mira. Niwona wewe zuba ikambira.
Kukata uku pampa mina so no no. Ni mangala chabe daily ni kumbuka pali wewe ine. Anyway, uza kapwela liti. Da mama daisy ya paka sikuona. Na banzanga bonse bana ya mpati kisai. Baby maria ine. Ni makuye wa ine daily day. Usemane wape ulilibe. Baby kyo pato. Baby maria ine. Ni makuye wa ine daily day. Usemane wape ulilibe, baby kiopato. Oh, 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 no, 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 no.
Supreme, B13,
the love shocking
booger, two boy, Mr. Top C.
Wow, it's Top C Sounds Record.